Louange et remerciement au Seigneur.
Umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe. Icyo twagenewe iteka ryose ni kuzabana n'umwami we waducunguye akadufasha kugeza ubu azabana natwe kugera ku mperuka nk'uko yabisezeranije. Nka bantu twishingikiriza cyangwa se tubeshejweho n'ubufasha bw'Imana kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo, nta kintu cy'ukuri kiriho kuruta ijambo ry'umwami. Nibyo umwami yavuze ni ukuri, ati mutamfite ntacyo mwabasha gukora. Mu bwami bw'Imana mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyakorwa bitari umwami. N'igikorwa cyose atakirimo nta gaciro gifite, nta na kimwe cyemerwa. Mu by'ukuri abari imfabusa, abari inzitizi ku Mana. Ibyo nabitekerejeho ubwo mwene data Schmidt yasomaga ijambo nibyo visiteur pieux de la Grèce Petero bonya abashyitsi bose ngo bubaha Imana b'Abagiriki bagiye i Atene mu kuri agasozi ka Ares. Aho ngaho nta hantu ni Pawulo hari ahantu heza yagishirije. Nanjye ubwanjye nahagiye, narahageze, nahazamutse inshuro nk'ebyiri cyangwa eshatu. Ushobora kuhazamuka ukahagenda n'amaguru uvuye mu mujyi. Ndatekereza ko twese ushobora kuba twarahageze tuva muri Isirayeli. Igitekerezo cyanzamutsemo ni iki ngiki: by'ukuri Pawulo yari afite icyo avuga, koko yari azi icyo ari kuvuga mu by'ukuri, kuko yavuganaga n'uwamuvugishije. Ubwo ni bwo bwiru bw'ikibwirizwa cy'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri mu bwami bw'Imana nta kintu wakora biturutse ku byo wumvise ahandi. Umwami akwiriye kubanza kuvuga, kuvugisha, kugira ngo noneho hanyuma uvugire mu izina rye. Urebye bene data bavuga bagashendera kuri Petero, nyamara Petero we ntabwo yishingiragaho ubwe cyangwa ashingire kuri Gamaliyeli. Yasomye aho ngaho ibuye cyangwa se igicaniro cyanditseho ngo Imana itazwi, hanyuma mu byakozwe n'umwa 17 ku murongo 23 akavuga ati iyo mana musenga mutazi iyo niyo njyewe mbabwira. Nyamara ibintu bifatika by'Imana byazamutse mu kibwirizwa igihe yavugiraga muri we. Ni bangahe muri iki gihe bishingikiriza Pawulo, bishingikiriza Petero, ariko bakaba babwiriza ibitandukanye rwose n'ibyo Pawulo na Petero babwirije? Rero dushatse kuvuga muri make, mbese muri rusange, mbese ni bangahe bitwaza Kristo? Kandi niba mbivuze uyu munsi si kubwo ubugome, ahubwo nuko bibabaje, nyamara bikaba ari uko biri, koko akaba ari ukuri. Na Antikristo nawe ubwe iyo abitekereje, iyo bihuye n'ibyo ashaka, nawe yitwaza Kristo mu kanwa. Ibyo ntibikwiriye kudutangaza. Aho niho dukwiriye kumenya kurondora imyuka, tukamenya ko iva kuri Kristo. Ni kangahe dufata ibintu twabyoroheje tutarebye mu burebure bwabyo, iki kibazo tutakitegereje murebure? Hano muri iki gice kimwe by'ukuri havuga
du verset 10
uhere ku murongo wa 10 byakozwe n'intumwa 17 byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 10 uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Paulo na Sila i Beroya basohoyeyo binjira mu isinagogi y'Abayuda umurongo wa 11 ariko abo bo bari beza kuruta Abayuda b'i Tesalonika kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko ibi ni biranga abizera b'ukuri murabizi ibi nanone simbivugira ubugome ushaka kwitirira abakristo b'Iberoya ndetse niko biri mu ishuri rya Bibiliya hariya twagiyeho na bene data bamwe bicaye hano twari kumwe aho naho twahamirije ibyo Imana iri gukora muri iki gihe izina biyitirira izina biyita ntacyo rimaze na gato mu byukuri aho muri iryo shuri ryitwa ko ari rya Bibiliya umunsi umwe twabwirijeyo ubutumwa bw'Imana tukerekana ifoto y'igishusho ifoto y'igicu cy'ubwiza n'inkingi y'umuriro umwe wari mu bayobozi afata iyo foto ayijugunya hasi aravuga ati ibi ntacyo njyewe bimbwiye rero banashobora kwita amazina bakita ni Beroya ukibwira yuko bashakisha barondora mu byanditswe bwa mbere bisaba kubanza kugira guca bugufi bwa kabiri ngo ugire kubaha Imana no kubaha ijambo ryayo no kubaha ibyikora uwo mwami uwiteka niwe wigaragarije Sawuli mu nzira y'i Damasiko ndabibabwira hano ubwo nari ndi Damasiko maze kujya mu modoka Churchill yagendera Churchill yagendeye mu mwaka w'1949 ya modoka yagenderagamo muri 1949 niyo nanjye nagenderagamo i Damasi no muri Siriya muri rusange ubwanjye nabitekerejeho abantu bihutira kubereka ngo hano niho Paulo yagenderaga ahantu ibyo bintu byabereye si ibyo by'ingenzi koko ahubwo njye na kwifuza yuko duhura n'umwami nk'uko bahuye nawe none ku musozi wi Arese Paulo yari afite ubutumwa yari yahuye n'umwami abantu baramubwira ngo uri kuvuga ibintu bidasanzwe nyamara abantu bari babyumvise ntago byari ubuhamya gusa ntago byari amagambo yavuze gusa urabizi tushobora kujya kure hariho itorero ryita itorero rya Philadelphia rishingira kuri ibyo iyo ugiye mu manama jyaba mu nama zijya ziba ubona uburyo abantu ibyo birarira bitandukanye rwose n'iby'ukuri biriho uyu munsi ntago dushaka guca urubanza kuri ibyo turi hano kugira ngo twibaze ubwacu uko twebwe duhagaze imbere y'Imana duhagaze dute imbere y'Imana Imana yashyikiriye intego muri twe bingana bite mu rugendo twagenze mbese mu byanditswe dushakisha bingana bite atari ukugira ngo tubone gihamya cy'ibitekerezo byacu n'inyisho zacu ngo tubone gihamya cy'ibitekerezo byacu bwite ahubwo dushaka kwigishwa n'Imana. Benshi basoma Bibiliya bakafata nkaho bashobora no kuba bakwigisha Imana mu gihe bo bibwira ko ibintu babizi neza, ariko nyamara akaba ari ntacyo ukuri bafite. Turashaka twebwe gusenga Imana kugira ngo iduhe kubona ukundi, ariko iduhe guhuza nayo n'ijambo ryayo. Muzi neza ko abantu benshi basenga basaba Imana ngo ikore ikintu runaka, ukore iki ngiki, bagaha Imana ibyo ikora bakaba ari n'abantu batemera ko Imana hari icyo yabashinga. Ndababwira yuko muri iki gihe cyacu Imana ishaka ikeneye abantu bagenzuwe, basuzumwe mu mitima yabo, Imana ikamenya ko hari icyo bashoboye gukora koko. Mbese mwene data Branham yavuze iki? Yaravuze ati ngo Imana birayigora kubona umuntu, niyo imubonye bidatinze umuntu atangira kubyirarira no kubi no kurwanira itorero idini rye akaba ariyo ashyira imbere. Imana mu by'ukuri ikeneye abantu, ibuza abantu yashinga ibintu. Kugeza ubu turarondora, turashakisha mu byanditswe, tuzakomeza kurondora mu byanditswe, kandi nituramuka tubibonye bihamirijwe mu byanditswe nibwo tuzabyizera. Ariko ibitanditswe mu buryo bugaragara muri Bibiliya ntituzigera tubyizera habe na gato. Naho marayika yava mu ijuru akagira ikintu avuga, ntitwakizera keretse Imana ikivugiye mu ijambo ryayo. Tudatinze turahita tujya muri Yohana 17, ariko hari amagambo nshaka kuvugana none mu gice cya 12 byakozwe n'intumwa kujyanye n'inzira z'Imana. Hano habayeho gutotezwa Yakobo, baramwica. Ushaka kubisoma wenda sahari uhereye ku murongo wa mbere, ibyakozwe n'intumwa 12 ku murongo wa mbere. Muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Hano niho havuzwe ngo abo mu itorero, ingingo zo mu itorero nabyo tuzi icyo bisobanuye, ngo abafata kubagirira nabi. Ku murongo wa kabiri noneho yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana, abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza afata na Petero icyo gihe hari mu minsi mitsima idasembuwe. Mwese muzi iyi nkuru, ikinkoze ku mutima cyangwa ku mutima ni iki ngiki? Ya mana imwe yaretse ikareba Yakobo yicishwa inkota, niyo ya mana imwe n'ubundi yabonekeye Petero mu nzu y'imbohe mu mucyo mwinshi, igakiza Petero ikamurokora. Nk'umuntu wakwibaza ngo mbese Imana ntiyari ishoboye no gukiza Yakobo ntapfe? Ariko se twebwe turi iki? Twebwe abantu turi iki ngo tubaze ibibazo tutabonera igisubizo? Uburyo Imana igenda cyangwa ikora biraruta cyane ibyo dutekereza. Yakobo umugabo usobanutse, umuntu w'Imana, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Murongo 12, nyiri kumwe nabo na barindiraga mu izina ryawe wampaye. Abo wampaye narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Murongo 13, ariko none ndaza kuri wowe kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi ariko none ndaza kuri wowe kandi ibyo mbivuze nyiri mwisi ngo bagire umunezero wanje uzure muri bo. 14 nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga kuko atarabisi nkuko nanjye ntari wisi. Sinsaba ko ubakura mwisi ahubwo ubarinde umubi. 16 sabisi nkuko nanjye ntari wisi. 17 ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri. 18 uko wantumye mwisi nanjye niko mbatumye mwisi. 19 kandi nanjye niyeza kubwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Murebe ibyo aya magambo hano avuga. Nabahishuriye ijambo ryawe, nabamenyesheje izina ryawe. Ibi bifite umumaro ukomeye. Ibi bintu bibiri, iyo umwami atumenyesheje izina ry'Imana akaduhishurira ijambo ry'Imana, icyo gihe tuba dutabawe. Ariko tudahawe kimwe n'ikindi ntitugihabwe, icyo gihe bigenda bite? Ni bangahe bavuga mu izina ry'umwami ariko batarihishuriwe? Hano nibahanditswe ngo nabahishuriye, bikwiriye kuba ari uguhishurirwa. Kandi iyo tutabihishuriwe ntabwo twabimenya. Nicyo cyatumye umwami wacu kiriya gihe ashimira Imana ati, data ndagushimiye kuba ibi warabihishe abanyabwenge n'abahanga ariko ukabihishurira abana bato. Ubarindire mu izina ryawe wampaye. 11 mbese iryo zina ryari rihe? Uyu munsi turamutse tubajije hano ngo ko handitse ngo nge nabahishuriye izina ryawe, mbese yahishuye irihe zina? Hariho izina rimwe gusa rijyanye n'agakiza kacu, rijyanye no guhirwa kwacu n'umugisha wacu. Ni izina yahishuye mu izina wampaye ngo uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza ubwoko bwe ibyaha byabwo. Matayo 1:21. Maze hanyuma hagakurikira aya magambo akomeye cyane ku 14, nabahaye ijambo ryawe, ntabwo ari iby'inyuguti wese yahindukiza akayisobanura uko abishaka, ariko muri iryo jambo hagaragayemo ubushake bw'Imana. Ntabwo ari inyuguti ipfuye siyo twinjijwemo, ahubwo mu buhamya rusange bw'ibyanditswe byera, mu bushake bw'Imana twinjijwe mu ijambo ry'Imana. Nabahaye ijambo ryawe. Abigishwa b'ukuri ba Yesu babakurikira umwami, nibo izina ry'umwami, n'izina ry'umwami nibo babihishuriwe. Iyo ibyo bintu bibiri bibuze, mu by'ukuri tuba tubuze icya mbere n'icya nyuma, ahari tuba tunabuze n'ibiri hagati y'ibyo byombi, kuko aho niho byose bitangirira, naho byose bihagarira. Umurongo wa nyuma uravuga Yohana 17:26, nabamenyesheje izina ryawe kandi nzakomeza kuribamenyesha kugira ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo. Nyamara aho niho ubwiru bwose bukubiye twahawe kumenya kubw'ubuntu, kuko umwuka w'Imana ayobora mukuri kose. Ntabwo tuvuga ururimi rwacu bwite, ahubwo tuvuga ururimi rw'Imana. Ntabwo dufite ubumenyi bwacu, dufite ubumenyi bw'Imana. Ntabwo dufite amagambo ya ijambo ryacu bwite, dufite ijambo ry'Imana. Rero niba ari uko biri, umwami azihamiriza kandi azagaruka, bizagaragara
être plus noble que tous les autres et sonder les écritures et les
sondages. Kodu shobora ko babeza kusha abandi tukarondora ibyanditswe tukabigenzura tutabikoresha indorerwamo benshi bakorera babikoresha babigenzuza indorerwamo ya yitorero ryabo
à droite et à gauche comme c'est parfois le cas pour les chevaux lorsqu'on les bride pour ne pas les effrayer.
Nkuko bajya bagenzereza amafarashi iyo bayaziritse ngo batatere ubwoba abantu barebesha imirebere yabo uko babona ibintu. Imana ntishobora gukoresha abameze batyo. Ushaka kuza ku Mana ntabwo akeneye kuza afite ubwenge bwinshi n'ubumenyi bwinshi. Rwose akeneye kuba nta kintu na kimwe azi. Imana yamaze kudutegurira ibyo dukeneye byose, rero dushobora kuza kuri yo no kubihabwa. Mbere yuko mwene data Rusi tumusubiza umwanya, murebe amagambo make yo muri Yobu igice cya 22. Hano Yobu yabwiwe ku murongo wa 21. Ati noneho iyuzuze nayo ubinshuti n'Imana ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakubaho. Ni gute twa kwiyuzuza n'Imana, ni gute twayegera, ni gute twabona amahoro nayo? Dukwiriye kubanza guhabwa amahoro n'Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro ku Mana n'amahoro y'imbere mu mutima wacu. Yesu yaravuze ati mba ku murongo wa 21 ngo noneho wiyuzuze n'Imana ubone amahoro nayo. Imana ibyo ibiduhe kubw'ubuntu. Aburahamu yiswe inshuti y'Imana. Yakobo 2:23 Imana yujuje nawe aba inshuti y'Imana. Yakurikiye umwami yikoreye mu kwiringirwa. Uko niko uzabona agakiza. Murongo 22 haravuga ati noneho wemere, ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Mbese ibibwirizwa byose wemere amagambo ava mu kanwa kayo atari amagambo ava mu kanwa k'umuntu, ahubwo amagambo yaturutse mu kanwa k'Imana. Umuntu ntabwo abeshwaho n'umutsima gusa, ahubwo abeshwaho na buri jambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Wemere amagambo ava mu kanwa kayo uyashyire mu mutima wawe, abe mazima mu mutima wawe, uyatuze mu mutima wawe. Aho ijambo ry'Imana rifite ubuturo bwaryo muri twe, umwami natwe ashyira ubuturo bwe muri twe kuko adatandukana n'ijambo rye. Hanyuma turasoma ku murongo wa 23 nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera. Ibyo Imana izabiha abaza kuri yo bose. Guhindukira kwacu ntabwo ari iby'itorero runaka, ntabwo ari inyigishize runaka, ahubwo guhindukira kwacu tugomba guhindukira Imana. Igihe mwene Abrahamu yavugaga kiriya gihe ati ndatinya ko abantu baza ku itorero ariko ntibaze kwa Kristo. Mbega uko ibyo ari ukuri. Ahantu hose abantu baba bizera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aba mu buryo bw'abametodiste, ababatiste, cyangwa abapentekote, hariho uburyo 100 bwo kwizera. Ariko Imana yo ifite uburyo bumwe gusa mu buryo bw'Imana, ahanzwe ngo muri ubwoko bw'Imana. Niba twarahindutse ubwoko bw'Imana, cyane niba dushaka ubwoko bw'Imana nkuko biri muri Byakozwe 17:18, tugomba kuba twarahindu bakurikiye mu buryo bw'Imana bidaturutse mu buryo bw'itorero cyangwa mu masomo duhabwa ahubwo tugahindukira mu by'ukuri bivuye ku Mana. Ubwo nibwo ijambo rya turishurirwa. Niyo twahindukiye by'ukuri mu mitima yacu wose mu buryo bwo guhindukira va ku Mana butari mu myumvire yitorero naka ahubwo mu myumvire y'Imana, nibwo hakurikira iri uyu murongo wa 24 Yobu 22 murongo wa 24 ute ubutunzi bwawe mu mukungugu n'izahabu ya Ofiri uyite mu mabuye yo mu masomo 25 ngo maze ishobora byose izakubera umutunzi n'ifeza y'igiciro cyinshi. Dushaka kuba twajugunya byose kugira ngo umwami wari tubera zahabu wari tubere iby'igiciro ashaka kutubera byose muri byose. Neza Branham avuga iby'inkuru yo mu bihe bya mbere bya Amerika, abashakishaga zahabu bayishakisha ahantu hose muri Afurika y'Epfo, mu Majyepfo y'Iburengerazuba bwa Afurika barayibonye, babonye zahabu ihagije. Ariko ibyo bihe byarashize. Uko byagenda kose abo bantu bashakaga zahabu ngo uko byagenze uwo mugabo yabonye zahabu nyinshi rafite umufuka wa ibikapu bya zahabu yarafite imbwa imurinda, nuko iyo mbwa ye ya ramotse uwo muntu wabonye zahabu arayibwira ati wambwa wececeka. Yarafite imbwa, yarafite imbunda yashaka kuryama, imbwa ikomeza kumoka, ariko ntiyamenya yuko iyo mbwa yamokeraga abajura n'ibisambo. Nuko nyiri iyo mbwa ararakara arayibwira ngo ubu nibwo bwa nyuma umotse. Hanyuma yongeye kumoka arayirasa irapfa. Iminota mike hanyuma uwo mugabo wishe imbwa ye yamurindaga, iyo mbwa imaze gupfa, uwo mugabo nawe aricwa ibisambo byijyanira zahabu. Umugabo yavuze ati ceceka, uyu munsi ndi bujye mu mujyi mwaye izahabu ndi bube ndi umukire. Ariko ntiyari umukire, ahubwo yari umukene, umukene wanapfuye. Yishe ijwi rihamagara ububyutse yishe icya muburiraga. Hanyuma nawe urupfu rwe rurakurikira. Bakundwa, umwami ari kuduhamagara, umwami ari kutuburira, umwami ari kudukangura, umwami arashaka kutuvugisha hano. Tuributswa yuko dukwiriye gufata Uwiteka nk'ubutunzi bwacu n'amategeko ye nk'ifeza. Ibyo yigisha tukayifata nk'ifeza nka byaba ari amafaranga. Hano muri hano iwacu handitse ngo amategeko ye uyafate nk'ifeza irabagerana. Byombi dukwiriye kuba biduhagije iyo tubizanye ku Mana. 26 nibwo uzishimira ishobora byose ukerekeza amaso yawe ku Mana. Imana ireme muri twe kuyigirira icyizere bingana bityo. By'ukuri igihe cyose aba ari byiza kufite umuntu wiringiye. Igihe hari umuntu kabiri gatatu umuntu adasoje icyo yakubwiye, igeraho ukayoberwa icyo washobora kumenya neza no kwiringira rwose ko Imana 100% izasoza ibyo yavuze icyaba cyose. Muri 26 nibwo uzishimira ishobora byose cyangwa se uzishingikiriza Uwiteka ukerekeza amaso yawe ku Mana ufite ibyiringiro. Yaba gusa ibitwabihabwa uhereye none, uhereye muri aka kanya tugashobora n'umutima wacu wose kwishingikiriza ishobora byose amaso yacu tukayubura ku mana dufite ibyiringiro dufite ikizere 27 uzayisaba nayo izakumvira kandi uzahigura imihigo yawe uzagira icyo ugambirira kikubere uko ushaka kandi umucyo uzakumurikira inzira yawe mbese muzi yuko dushobora kugira Imana imihigo myinshi tukaba tudashoboye kugira uwo duhigura n'umwe keretse gusa iyo Imana itugiriye ubuntu bwo gushobora kuyihigura mbese ni bangahe bahigiye Imana umuhigo ntibashobora kusohoza ariko hano haravuga ngo izagusubiza kandi iyo Imana igusubije igahindukiza mu maso hayo kutureba n'ubuntu icyo gihe nibwo dushobora kuyihigurira imihigo yacu kuko ubwo iduha imbaraga mu mutima ikaduha umutima witeguriye umaramarije kuyihigurira ibyo twayisezeranije birakomeza ku 28 uzagira icyo ugambirira kikubere uko ushaka kandi umucyo uzamurika inzira yawe ibyo nibyo twifuza twese n'umutima wose ngo Imana idusubize ngo tuyihindukirire tuyirebe dufite icyizere amasengesho yacu ntatakarire mu kirere ahubwo azamuka agere ku ntebe y'ubuntu Imana ikayumva ikayasubiza 27 nugira icyo uyinginga wisaba izagusubiza ushobore kuyigurira imihigo yawe 28 nugira icyo ugambirira gukora kizakubera uko ushaka kandi umucyo uzamurikira inzira yawe 29 niba kugusha uzavuga uti hariho ikimbyutsa kandi wicisha bugufi izamukiza ndashaka kongera gusoma uyu murongo ngo iyo umanuka hari igihe abizera batekereza yuko umuntu yabaye umwana w'Imana inzira ihita iba nziza igihe cyose ugenda uzamuka oya hano turasoma ngo ubene uwo iyo amanuka yagezeho ahamanuka uvuga uzamurijwe ukavuga tuzi neza ko inzira y'Imana igomba kuzamuka ariko bigezaho umanuka birasaba ko mu gihe runaka tumenya guhagarara tukakoresha feri tukavuga ngo ibyo si byo twagenewe kumanuka twire kuzamuka igihe noneho inzira y'Imana twayimurikiwe tukabona inzira iri kumanuka koko turarangurura n'ijwi tukavuga tuti ati turashaka kuzamuka kandi uwicisha bugufi cyangwa se uwa kubiswe iramufasha imufasha kuhaguruka niko muri rusange bimeze iyo umwe aje ndakengeraho uko niko bigenda amaherezo iki gihe na feri nayo iracika ariko ku mana igihe cyose hazabaho uburuhukiro ntabwo Imana twayimenye ukundi icyo nicyo twagenewe nubwo ibi dushyikira bidusunikira muri ibyo bikagera naho tumanuka iyo Imana iri hamwe natwe tuzavuga ijwi rirenga tuzamura ijwi ritaka kuiteka rivuye mu bugingo bwacu rivuga riti ngo turashaka kuzamuka icyo gihe izafasha ubabaye kuzamuka guhaguruka Imana ifasha ubabaye imufasha guhagurutsa 3 ndetse izarokora nuriho urubanza nukuri azakizwa no kubonera cyangwa se no kwera kw'amaboko yawe ndetse nuriho urubanza izamuha kurokoka izamurokora ku imbere y'Imana hari imbabazi imbere y'Imana hari ubuntu kugira ngo tuyitinye tuyubahe abantu bose bayihisemo barahirwa kuko ariyo yabahisemo hahirwa abantu bose babona yuko babona iyo ibintu bitari kugenda uko bikwiriye kugenda, barahirwa iyo bazamura ijwi ritaka kuiteka. Mu maso hacu tuhuburire Imana, tuyibwire ngo turashaka kuzamuka, tuzamure, tubifashwemo n'Imana. Ubufasha bw'Imana buzaza, Imana ubwayo izaza gutabara ubabaye, izahumuriza abababaye, izigaragaza ko ikiranuka kubayishakiraho ubuhungiro bose kandi babubonera kuriyo. Umwami Imana ihe umugisha aya magambo yose muri twe, amagambo yose twabwiwe, aya magambo agume mu mitima yacu kandi tuyasohoze. Ibyiringiro dufite Imana bibyuke muri twe, tubihawe n'ijambo ryayo n'umwuka wayo, ndetse hanarimo n'aya magambo make twumviye hamwe. Imana iduhe umugisha twese, amen.